madwiinaga koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiisiis Xasan Maxamed Lafta Gareeniye gudoomiye shirkada qamisliga ee gola wasiirada xukuumadda koonfur galbeed oo lunku dowahay xaalada guud ee deegaanada koonfur galbeed wala wasiirada ayaa ansixiyay siyaasadda habraac diyaarinta indhis sharciyeedka iyo heer nidaamiyasha xukuumadda koonfur galbeed oo yahay diyaaradda wasaaradda cadaalada saasaato kulanka way baah warbixin lunku dhugun siday wasiirada wasaaradda amniga arimaha gudaha iyo cadaalada haanaysayti oo ku warbi xaalado amni hormarineed cadaaladeed ee wasaaradda iyo markaasayti ka tilaabsadeen kulanka kureed way ba warbaahinta la dowahay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed Soomaaliya Cabdifataax Cali Yuusuf waynu sheegay in xukuumadda ay ansixiday indhis sharciyeedka iyo waliba heer nidaaminta xukuumadda koonfur galbeed
bismillaahir rahmaan rahiim deeg oo taariikhdeeda 20 May 2024 shirki golaha wasiirada ee dawladda koonfur galbeed in ku qabsamay xarunta kumilgaarka ee dawladda koonfur galbeed shirka may bashir gudoomiyaha madaxweynaha dawladda koonfur galbeed mudane Cabdiisiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ee ajendaha shirka may baxay sida caadada hayti ee wasiirada wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha ya ka hadaleen xaaladaha guud ee dawladda koonfur galbeed ee deegaanada degmooyinka iyo gobolada yaani wasaaradda amniga ya may ku warbixiyeen amniga guud ee dawladda koonfur galbeed ee gobolada iyo degmooyinka dawladda koonfur galbeed iyo yaani iyo sheegtay in iyo guud ahaan amni ahaan aid wanaagsanta wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda ee wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda koonfur galbeed oo yaani muddooyinkan kuma qonaay shaqo ee degmada Walween ee gobolka Shabeelada Hoose yaani arrimaha dib u heshiisiinka iyo sidii odayaasha dhaqanka iyo bulshada yaani dib u heshiisiin lagu soo bilaabay kuma qonaay ya warbixin guud ka bii xaaladda guud ee gobolka Shabeelada Hoose iyo xaaladda guud ee degmada Walween soo yaani 88 ka hadalay marhalada yaani miila ka jarta mayba kale oo miila yaani sharciyiga oo indhis sharciyeedka wasaaradda garsoorka dawladda koonfur galbeed oo khamiistii hor iyo gudbiidii yaani golaha wasiiradana la qeybiyay dib iyo akhriyaayeen geega markii la xaqnaagay soo aqlabiyad leh gacantaaga lanka oday iyo oo yacni sharcigaasina la baas mareeyay mayba kale sharci oo wasaaradda gaadiidka badda dawladda koonfur galbeed iyana sharci oo yacni oo badda deegaanada koonfur galbeed heebosho yacni sharciyadii oo yacni oo kala saaran lahayd iyana ku gudbiyeen iyo dib golaha wasiirada akhri doonaan khamiista kale insha Allah la sheegno doono golaha wasiirada ADAT yamay leeray warbixinada guud wasiirada gudbiyeen wasiirada dawladda koonfur galbeed han dhawaayeen salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh